min jooto heɗade heejoji amen joyiɗo dow coronavirus honno andirɗonno alal baare alkamisare fo dunki e andal ko nayiri bangal cellal kañal garta jabade landi ɗi.
Bonjour docteur.
Tama so yimɓe nawtirɓe hollonde wootere ɓe mbawi raɓodirde. Andon wiide geeƴiño coronavirus no wawi tawede dow gullentereji hono tasa e hollonde en min takki jaati raɓodiral banggal tuttaɗe. Toni yimɓele nawtirɓe hollonde wootere tawe nde lotaka sikiola geeƴiño o no wawi tawede dow hen. Nawtirade rasoir goto no wawi latade sababu raɓodirde ñaw o tam. Hultaka tafuno banggal lugaji saabi ƴiƴam kay wona sababu raɓodiral ñaw o, wona fe hono ni ñaw sida ɗo ƴiƴam no wawi latade sababu raɓodiral. Ñamude namasa no wawi latade sababu haɓude geeƴi ñaw o tama yo gonga. Ni enna kay ɗum wawataka fe gonɗinede banggal sembe calɗi joomum. Nden so ni a sildi e calɗi ma a hisan e ñaw o, ka ɓeydorade cellal no wawi ɗum heɓede banggal ñamduji yogaji hono lemburkumuli ha namasa kay mi miilayi saabi sikora no heewi hen. Sikora ne to wonɗo heeɓi adadu tan wawi latade sababu torra calɗi.
Bonjour docteur.
Tama kuɓɓo no wawi latade sababu waraɓodiral ñaw o. Fa ɗo gonɗenɗo kay hultaka wiide kuɓɓo no wawi latade sababu raɓodiral.
Bonjour docteur.
Julde dow sallinguru goto no wawi latade sababu ñaw covid-19 tama. Heewa yiyede ka geeƴi ñaw no wawi jaati tawede dow hen. Kamɓe neɗɗo ne haani nawtorade saraji rentorɗe ɗi e len juulo. So joomum dilli tan so wona wurel ngel no wawi latade sababu geeƴi ñaw o tawe dow sallinguru o. Ndenno honni wurel ngel latto sababu hadde neɗɗo goɗɗo heɓdo ñaw o.
On jowtama sanne heɗa ɗiɗo heeƴoji tinne taɓo ɗon ɗati mbiya ɗi yello ɗon ndena kohe moɗon no ñaw coronavirus o wurri.
Si jo tamani.